Why Motoromo can a big to Lata? Guya Dubartota at Dunya, Guya Aropa, Jedamudan, Kabarakana, Ayane Familalchise, Hara Jirenya Dubartota, Bia Kenya, Ratidor Gumi, Suraka, Sukan, Photography, Kirmachudan, Dergago, Injifatoko, Sumakenya Ragone, Sajira, Amansisa, Fajerama, Oguma Suraka, Video, Akamit, Aka Barate. Kajalennen gafattev debikan angel kabaman sisal
adama bekkale machin berate role fakkatatti tokko adama tvt advanced electronics in berate yerod masana mo risk valid information technology berate ra sanumani kanin tv romiatto je gele jechu editor resource sagalen tureju atti training gara gara kan isannu kennani worabi dafi editing fa oji wel kabata ture achu marra kayega garafin kinne ergal be fekate EBC, yokin kanamma ETV, editor susa galezan galeachi, ETV oja chatonjuru, ogumma ko develata gara oji kamera, sura kasu tifa, ogumma cinematography waluma galati, productioni filmi barate, dimota gara gara filmi ronde musura nankata, sanadras, fededuma ogumma kane dunkabawanante, charranar gadehundan, gafan oromeakit demu, sura lehitu, kase no farka kaba wagato kof jaja akano jaten bbc ngale bbc media actions achitis gara wagashani ojjetera ogesuma sursagaleti rachalan productioni radio berti lenjiwon photography heddu akasmas productioni wajini welkabati heddu argatera yero amma kanammo bbc africa ti katarame yero gababato jijel kabufen
ega har amari kenya fitin ka umsa kanufta e dorgommi Surale adda gamtan Europa finfinne ke satti dorgommi de seratti ati injifachu keti fakkina tin dorgomte kamali ture
surana mitin dorgome sura hadoli laman sikke kabatani ol bira dabatani da sura sanaskanin kase borana arero arda jilarat ture ero abangada torbatan mfan gara abangada torbatan mitoko fatango de bersun kase tureyu ero sanak bayinan surale heddu kase guya guya dan social media rat share gochan tureyu kinamon nakada wotan gochan tureyu sirnasana surana nach kesa filate tindor gomes imichis dimme dubarto tafi hawon wajin walkabat wante dorgomichi sura sanan indor gomes
ayana guya dubarto ta wajini ne
dorgomicha gafa basan gartu professional photographers takasma samater jedani basani surich garu immedu bertu taratti guya du bertu ta wajinini swelkafsi tani european day kanjeda wajinini welkafsi tani immedu bertu taratti yefatu tureyu dorgomich
mata durene sura ke sana mal kanjedu tur
mata durene sura ko sana sike uleko yokin sike maistik jedengal cheyu suricha sanarra erga gadifageñan maluma siken kabufi siken dubarto toromo fmalakate sirnagata kisati sika malakka kabun ifsegal chejechul
namo ajete ade turte
esritan namo ajete ade tureyu
waldorgo me akasi yero adda gagesite tamo kunjal kabaket
yero adda gagesira ka an irrachala ogumanku sura ko famiti bayinan charran argade welbreden sanjiramale kanadraton film schooling kan kopes short movie dan best director jedame bada sargatera music video chalutinis best music video director kan jedamun bada sargatera chibodes epic film festival rat weldorgomi kopain akasmas short movie why falamak lresarti yefatun achiratis best director jedame bada famere jechu dabaradar
sirba ha chalu ke sasakame
malanjra music video malanjra kanje achke sat director afi editor ajechuda gulala sursagale fi director music video sanan directing le gawane do ke sakaba script ber resurra kase ada music video sana rajru design gochurra kase timile timi productioni sana gurme sudan hoji edu kaba wolo magala tachibod directing isa ojjatte editing isa sana mato ojjatte jechu
sirbota ha calu kesa enne malanjiran suni dorgommi akabiyatti godame kesatti kam injifati
en dorgomicha kan kopese dretubi kan dorgomicha kopesa kuma biyati sirbota gara digama ta yete dorgome tureyu sirbe afano romo dorgome tokko kofa turyachi kesa worri hafan sirbota amarifa akasmas sirbota sabab sablemi amata yete kesa tureyu sirbicharat kan haacalu muata ta yerejechu
Tam film productioni namotani dorgomsi se kesa jette tu abatisun kambiya lati mo kabiya kesa.
Kambiya kesa. Epic film festival garu warabiya ala ojinesi biya kesa taon kankopesan free.
Ega gara full durati amansi saati jirenya ke gara kamera kajel tu barbad.
Gara full durati yo akayo jere serial documentary na ni kopesu rafi adajurus sirna gada rati kan tiyefate sena fi sirna gada romo rati kan tiyefate kan baye production quality infas olana tayefi kan sirriti maluma sirna gada romo akasumas ummata oromo bik sajade ya durati ujachu rafi adajur.
Oguma baye qabatte jirta kanaaf kan si gargaare maayin
ni tokkoffaaf inni guddaan jaalalaa fi fedhii ogummichaaf qabudha. Inni kan biraan immoo carraan hojii argatteen ogeeyyota biyyaalarraa dhufan irraa treeningiiwwan garaa garaatiin ogummaa koo kana gabbifachuu kootiin kan na gargaare jedhee yaadu. Hedduminaan garuu hundasaa al tokkoon hin hojjedhu. Fakkeenyaaf miizik viidiyoo nan hojjedha taanaan daayireektingiif editingii qofaan hojjedha. Dokumentariiwwan gaggabaabaa ofii kootiif hojjechuu barbaadu ta'emmoo kaameeraas nan hojjedha jechuudha. Garuu hedduminaan kan inni irra caala hojjechuu barbaadu hojiin ani danda'u irratti xiyyeeffannoo kennee warra kaan garuu tiimii ijoollee waliin hojjechuun jaalladha jechuudha irra caala.
Waa'ee suuraa kaasuu?
Suuraa kaasuun egaa kanuma hojii wal qabata. Fakkeenyaaf dokumentarii hojjechuudhaaf yoo gara Booranaa, Jimmaa, Ilubbaa, Boora akkas deemnu kaameeraamaan inni hojiin jira taanaan ani immoo suuraaleen kaafadha jechuudha. Kanaaf suuraan bifa garaa garaatiin kaafadhe itti fayyadameen yeroo darbeellee fulbaanarratti egzibishinii suuraa qopheesseen tureeyyuu egzibishinii suuraa sunis torban tokkoof tureera. Sunis baay'ee fudhatama guddaa argate ture. Gara suuraa 31 egzibishinii sanarratti dhiyeesse kan irratti xiyyeeffates sirna gadaa fi irreecha irratti tureeyyuu egzibishinii suuraa sunis.
Egzibishinii sana qophaa keeti moo kan namaa wajjin?
Qophaa kooti. Suuraaleen 31 suuraaleen an kaasaa ture keessa kan hin filadhe dhiyeessedha. Gara fuulduraatti immoo hiriyoota koo wajjin ijoollee dandeettii suuraa kaasuu qaban wajjin qopheessuuf fakkii yaadan qaba.
Sirna badhaasaa gamtaa Awurooppaa tinjifatte sana booda haasaa gabaabduu gootee turte maal jette?
Haasaa gabaabduu nan godhe. Sirnicha irratti akkuma an badhaafamuu koo na beeksisaniin haadha tokkoo fi yashii yookiin haadha jaamboo akkasumas ijoollee dubaraa lama qopheesseen dhaqan. Isaan siiqqee qabatanii uffata aadaa Oromoo keewwatanii dhaqan ture. Haasaa nan godhes maalummaa siiqqee dubartoonni maaliif akka fayyadaman akkasumas fakkeenya lamaan tokko kaasee ibseef jechuudha. Sana baay'ee jaallatanii akkasitti qophaa'ee dhaquu koos hedduu dinqisiifatanii.
Ijoollee dargaggoota akka kee oguma kanarratti bobba'uu barbaadaniif maal gorsita?
Egaa gaariidha jedhee yaada. Haalli jiru yeroo jedhu interneetii fayyadamanii ogummaa isaanii jabeessuu danda'u waan tokko tokko google gochuudhaan tiitooriyaalii garaa garaa ilaaluudhaan ogummaa isaanii gabbifachuu danda'u. Yoo fedhii isaa qabaatan jabaatanii hojjechuudhaan akkasumas dandeettii isaanii gabbifachuudhaaf carraaqqii guddaa gochuu qabu. Kanaaf yoo cimanii hojjetan yoo carraaqan gara fuulduraatti sirriitti hojii gaggaarii hojjechuu ni danda'u. Carraan amma jiru gaariidha jedhee yaada.
Deemsa kana hundumaa keessatti milkaa'inaa argatteen eenyuun galateeffachuu barbaadda?
Egaa waaqni galata argatu sun gaaffiin qabu. Taansee hiriyoottan koo na waliin hojjetan yeroo hunda yaada gaggaarii naaf kennaan ajajjabeessan akkasumas ogeeyyota garaa garaa otoo of hin qusatiin ogummaa isaanii anaaf qoodan hunda galateeffachuun barbaada.
Dargaggoo amansiisaa ifaa hedduu galatoomii baga gammadde.
Galatoomii jaallanne. Atis waan keessummaa na godhatteef hedduu galatoomii ulfaatu. Thank you.